dalkan Mareykanka xalay waxaa la soo gabagabeeyay shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxweynaha ee Donald Trump, kaas oo u xusuldoobaya in 4 sano oo kale lasoo doorto. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ka jeediyey khudbadda shirka lagu soo xirayo oo uu si weyn ugu weeraray musharaxa ay bartami doonaan 3 bisha November ee sanadkan ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. waxaa kaloo xubnihii shirka ka hadlay ka mid ahaa gabadha madaxweynaha Ivanka Trump, hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell, iyo xubno kale. Jamaal Axmed Cusmaan oo arrimaha shirkaasi la socday ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Madaxweyne Donald Trump ayaa aqbalay in xisbigiisa jamhuuriga uu matalo tartanka doorasho ee madaxtinimo ee la filayo in dhowaan ay dalka ka dhacdo.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
shirka xisbiga jamhuuriga ayaa lasoo gabagabeeyey kadib 4 cisho oo khudbado dhinacyo badan taabanaysa, balse hal fariin siday ay madasha ka jeediyeen xubnihii ka qayb galay. Fariintaas oo ahayd in Donald Trump uu yahay ninka samata bixin karaya Mareykanka oo dadkuna ay duurtaan. Dalka Mareykanka ayaa hadda wajahaya caqabado ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhaqaalaha, cudurka COVID-19, banaanbaxyo laga soo horjeedo gabuudfallada ciidamada, boliiska lagu eedeeyo inay kula kacaan dadka laga tirada badan yahay oo madowga ay ka mid yihiin, iyo arrimo kale. waxay khudbadaha sidoo kale ay ku qotameen in xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden iyo Kamala Harris uu yahay mid aan dan ka lahayn dadka Mareykanka. waxay ku eedeeyeen in xisbigaasi uu noqday mid xagjir oo dhinaca bidixda ah. Mitch McConnell oo ah senator laga soo doorto gobolka Kentucky, ahna hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka ee xisbiga jamhuuriga, ayaa Donald Trump ku tilmaamay nin si wanaagsan uu garanayo islamar ahaantaasina u wanaagsan Mareykanka, sidaa daraaddeedna dadku ugu yareeyey inay u codeeyaan doorashada dhici doonta November isaga iyo xubnaha kale ee sanadka u ordaya xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
I consider it my responsibility to look out for middle America. This election is incredibly consequential for middle America. President Trump knows he inherited the first generation of Americans.
waxaan mas-uuliyad iska saaraa inaan eego Mareykanka dabaqada dhexe. doorashadani waxay si aan caadi ahayn u saameynaysaa Mareykanka dabaqada dhexe. Madaxweyne Trump wuxuu og yahay in uu ka dhaxlay jiil koowaad ee Mareykanka oo aanan awoodin in caruurtooda ay u ballanqaadaan nolol wanaagsan. waxaa uu hirgeliyey siyaasadiisa maamulkan oo uu taasi ku bedeli karay. waan ogahay sababtoo ah maalin kasta ayaa ka dhinaca shaqeeya xisbiga dimuqraadiga ee maanta ma doonayaan inay horumarto nolosha dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka.
Today's Democrat Party doesn't want to improve life for middle America.
Rudy Giuliani oo ah duqii hore ee magaalada New York ayaa sheegay in markii magaalada isagu gudoomiyaha ka ahaan jiray loo doortay hogaamiye dimuqraadiya isku beddeshay mid fowda ah. waxa uu ku yidhi dimuqraadiyiintu inay hadda doonayaan inay dalka oo idil sidaasi oo kale ay ka dhigaan oo fowda ay geliyaan, sida uu yiri. wuxuu ugu yeeray dadka inay codkooda siiyaan madaxweyne Donald Trump oo uu sheegay in waddanka uu samata bixin karayo. shirkan oo ahaa mid si heer sare loo soo gaasimay oo fariimaha uu sideen ay ahaayeen kuwa la doonayo in lagu beegsado laguna soo dumo dadka ay tuhmayaan xisbiga jamhuuriga in codadkooda ay ku liitaan, ayaa waxaa ka qayb galay oo khudbado ka jeediyey xubno madow siyaasiyiina, kuwaasoo dadka madow ugu yareeyey inay Donald Trump u codeeyaan. Ivanka Trump oo gabadha ugu weyn ee uu dhalay madaxweyne Donald Trump islamar ahaantaasina la talisa, ayaa si lamid a sidii 2016 markii Trump loo xushay in xisbigaasi uu matalo doorashada xilka madaxtinimada aabeheed kusoo dhaweystay madasha.
Now more than ever, America needs 4 more years of a warrior in the White House. Tonight, I could not be more proud to introduce my father.
si ka badan sidii hore Amerika waxay aqalka cad uga baahan tahay dagaalyahan. caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyo nin aan garanayo in loo sameeyo marxaladan taariikhda. dadkayga Mareykanka ahow, marwada koowaad iyo madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka, Donald J. Trump.
My fellow Americans, our First Lady and the 45th President of the United States, Donald J.
khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweyne Donald Trump ka jeeday aqalka cad ayuu ku faahfaahiyey waxyaabihii uu qabsoomay 4 sano ee lasoo dhaafay. waxa uu ku faanay in wax badan uu ka qabtay ammaanka, dhinacyada dhaqaalaha, iyo caafimaadka. madaxweyne Trump oo aqbalay in xisbigiisa uu matalo tartanka doorashada madaxtinimada ayaa dimuqraadiyiintu ku eedeeyey burburinta Mareykanka.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it.
doorashadani waxay go'aamin doontaa haddii aynu difaacayno habka nololeed ee mareykanka iyo haddii aynu u ogolaanayno dhaqdhaqaaqa xagjirka ah inay guud ahaan burburiyaan oo ay baabi'iyaan, taasi ma dhici doonto.
So tonight I ask you a simple question. How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our country?
Shirkan oo soo bilowday 24-kii bishan ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya si weyn loo gudogali doonaa ololaha doorashada madaxtinimada oo la filayo in ay dhacdo 3-da bisha November ee soo socota.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.